Mane, yo tiwa ngoma.
Futhi uvukile kwabafileyo uyaphila kuze
way. Do you know who you are? Sizokhonza naye.